Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakirabi Hidimbe Ono et Jem Hande Aljumari Djagon Leurumas 2015. Sapo jet yamde jam woni ma silma chapan e nay e joy deber e kube gonjale lam droza bokar so rumda kabaruji don num jire wonto boggi jande to on konviti tande wiide wala fu ko nana iwde hono e malin ko be tolloybe leede jodde be en e le kadal aljengal en hono ko iwe mudum hande imo holliti e be jaa e ubinaaji tem dere neddo wo feccabe le kangaj kewde le le pilin ende den no tay ko tobe do gabe dum kolliti wiide be kombe kambe nyen tolloybe leede be na ndeno be kumpita ka no wodiri dum hadi be famude ndeno ko dewtere surobe de sawi ko bale kumani de kabaru hakkeji imbe din kewde immige fa no to torbibe e le jeno basiji di jadi ko be torno tumudun ko be sa halle malito sarti mo woteji hono chartano do en immina makasi holitama ndena har ko tawel dum weli imbe hebe parti politique ndarno pds kanyun do wi dum hawrani dum kabwarde bonde kewde e chondi fa yotto jabe ndeno tewta tama yimbe anni en pont be en e le periwol mandengol na dum woni keri hakkunde med e lagine to en anda ka fa hande do be o anni bomdo neno do iwrani en nden an hande worgol al wanda bismillah modon estijo tamani nden halle hunde fu en nana ka iwde e malin ko be tollo yibe leedo godde be en im holliti e be kewi to en be jafa ujina item dere ne do e le kangaydi de leede de pilidi en de nakede de umar wegalu
le kangudi do yimbe hono nyongiti be gondo sa je wakkati joni dum wembi be sanne dum wonono ko tongale kadle kawral alzengal ko hono laamu o tongirno fa yotti hono gube dum wonono gonno tonde tuugi de laamu o de wakkati joni be biye be jogili hen tiida laaji be gala do hono kabaruji nyiibuli fe hewbe mabbe no kulitiri wiide be yimbe be bitti kande haboji di gonno le sa haleedi meedin difa yottiyade hono dum wonde bonandaji di gadanno tonde wobbe anto du koliti wiide beltaaki fe dum won hono hollitinde wiide tan ko sariyaaji jaltina kale hen dum wonon kejjon toobi bangge goto le sa haleedi meedin di hono be mbiri azawadno ka fa hande ko hewbe mabbe koliti wiide le hen ko kanye wala fu ko baawi e kaldale kawron gondugal wadde to alzi to ngal dum watta so timmina hono nyongitagol mabbe wakkati furgol
den hollitinde malinkobe hewbe hono wonbe burkina be ka kompita ma hono ko dewtir surobe de saawi ko goto mabbe beter muhammed ala zawad kanko moliti humude fu wala hen ko holata wiide feccore lindi ana wodi den be ngana jabbobe do en won ko mo holiti salma da taw ken dum mar waygalu
min ko mi andi le hen ko tan sa di ko sinnato alzi to ko wala fu ko azawad ka hebi le hen inde de tan hay mi beltaki do majjun sabi de mi den gonden dartude dum wonon leedi yoppirte handen duubi sa jeyi fe e hunde winda ka le hen du dum wonon ko hollitinta wiide tan minen biyanta dum wonon bangge goto leedi ndi dum watta so jam e deejere wada le mali fu e mangal mudum sa jeyi fe le jabbi no de won yimbe lamen jaddobe be nanguno dera
tay ko to ko yobwa be hono Abdul Aziz e holliti Isa Fakaba wiide hono tolloybe leede goddo be hono feccibe le kanga kebe be paccitana ka dewtere surobe em de no hanire du hadbe be famu kedde Abdul Aziz jati
wajibu hono kambe yimbe yaltube yube region ngaji nord region de Kidalo surtout ndey moro yi e leedele gondo seramende ko wajibu hunde ko wae parce ko kambe ko jison ko kambe ngoni ton kambe de yato dum non be kota kamɓene yejji seeɗa eko gollate ko so wiyama kawral waɗi eɓe kuji famde ko winda e kayit kawral ko so ɓe gari kamɓene hen ko fotata wonde golle mabɓe eko fotata wonde darde mabɓe mbali ko fuɗɗa ko ina yara yeeso sona ɗum soɓe goppama kamɓe e koye mabɓe ɓayre mawɓe ɓe ina jiiɗi kawral waɗi eɓe artude galleji men kono sukaɓe tokosɓe nayna gone mabɓe ko ɓe ni hewɓe sukaɓe tokosɓe wonɓe mabɓe ɓe ko ɓen ɓuuri yiɗi wiide kañumen jaɓani ko winda ko kono ɓeɗa andi soɓe paami ko winda ko ɓe gandan hanti kawral ngal so ari kamɓe hoore mabɓe darde mabɓene hen golle mabɓene hen mbali ma leydi mali
Sakira bitini neltrum mi jago modo hello e Facebook studio tamani ni on jarama
tamani
bale kewde immi kono kumani de bangal hakkiji bibbe adama kimmi ken non noddi yedo be halaji en kompitido be mali kany e leydel aduna be kala e do hono hunde fu wono jokka e hollitide hunde fu parti politique kewdi jokka kanyonde kompitado en ko taba hollitide yimbe fu den wattu sahel to ley le mali do en dan han ko te jihadi kobe den immi to en hunde fu ko wono jokka ko to en ko be kompitama e do mudum be bami anniyaji yalla wulnaade lamu o yalla be dan totte hakkiji musabe de be torrama to e ley nangere jihadin ko meden Umar Waygalu nan non diri Abdoulaye Touré kene mo kanko Umar Waygalu
li noga jitti lewru septembre bonanda mawdo wadino to tumbututo min wala ko ni golleji amen do sona fami pabo do wonon yimbe elbe bonanda ji ngada fewde e mun en bonanda ji kewdi ngadi ndo do wonon samdi do robe fa yotti on wattu debbe do dewle tawe be jarraaki walde do wonon humininde hakkeji bibbe adama be ngari no faado tumbututo jati be jeewi no hono golleji din gorri nodu wakkati jono sa jeewi hono yimbe elbe bonanda ji ngada e mun en be a tawan hono suudu sariya do wonon ko batta kibe sobe darta sariya fusina be ngara faado bomako do hay dun joni dun yafina dun jarta sa jeewi yimbe elbe antuda taw hono golleji di gollirta di jati dum bonna wakkati tiit allahji di gonno tonde wakkati jono minen min beltiki do hen sanne sabi debbe gonde darna dum won hakke jono yimbe elbe bonandaaji ngadi fewde mudun en
nino parti ji politique luttondir e lamudi beltike hono ko sartu o immina hono woteji merendi ciotina fa lewru octobre ndu en ko parti beto do PDS o en mo Abdoulaye Amadou Diallo lami o en o holliti mirana kilu mayga wiide landinal fu wada ka tafon dum wadi so be daari yalla idi ciotine kede de Ousmane Diko
batte ko renaabe leydi men e laamu o kuubaali leydi ndi fuu batte du ko hakkillaaji njoodaaki do heewi e leydi meeɗen saabe wayde deƴƴere ɗum waɗi so men kulti e hakkilo amen yalla woteji communeaji ɗi ana mbaawi laataade taytiiɗo ala waɗaali woteji ɗi wattu mum cottinaama yo ɗum golle hakkillante noon ko hulɓini adadu meeɗen hiɓɓi ɓe keɓaali lomto ɗiɗi tan ngoodani laamu o ɓande sariya kesa na waylitinde wonɓe hen ɓe waɗa ɓe heƴaaɓe tawee du ko ɓe ngondi ko waylitaaka
territorial
keeri hakkunde meɗen e lagginto ene ɗum won leppirwol mannengol ene kaɓorɗe bonɗe condi bondi fa yetto e hunde fof jabe muɗum e kala tetama ton e yimɓe ndenno ɓe mottuno ton fa anniyaji mabɓe wona ko anda ndenno e ley kanko Issa ko moɓani en ton ko hollitama wiide yalla an han ko tawi ɗum hoore ƴeewe yalla wona jiyanin koɓe ɓili hen keɗo ɗe Ousmane Diko
hoore gollirde daraninde hakkunde yimɓe e larme men wi yo ɗum gonga ka wala ko ɓeydi hen ko heɓa e ɓadiɓe kabaru o yoɓe paraɓe jahani waɓɓe o golle samanko to ley kabaru ko asoɓe siri leydi keeɓi sikkitade yimɓe dakuɓe ley ladde mande ɗum manigari yimɓe andano ko woni golle mabɓe ka yawara mabɓe waddaniɓe sikkitede e yahanede kabaru kewɗe malfe kuɗɗe pelloje téléphoneji ordinateur kañum e kamiliji qur'ana tawama eɗoɓe dakuno ɗo ministére ndenagu leydi men ana wondi e lugade heeraki lawol fay gotol saabe fay jiyadinkoɓe ana mbawi laatade sababu oɗo golle batte deto qur'ana tawaɗe toon ɗen nan ɗe gaɗi wattumo ley ladde mande herodirde e laguine laati nokku mo taƴoɓe laawi daaki so tetata yimɓe ko jogui wattu fuu
kiraɓe ƴeewen ko wodani banggal région ŋaji hollitide leydi amérique walliri karadje neno ley laamu banamba to ɗum ɓundu sima mawdu hono jokka panuji nogay nawiya poɗa tan jiyan ɗan ndenno so yeɗa e wuro ngo yaata million ji nogay joyi kalisi si fa woni ko naati hen sarwusiji ko foti sappo e joyi ndeno laamu segu ɗi kañum nangodiri en tan so ana hanko tawi so ana gaɗa toon golle muɗum en ana e jiidal mawgal fa ƴeewe hono dabirey kanɗe feedi fa jokka hono yimɓe ballire toon golle service nangowo lampo kuccalo ayna ko ɓami anniya jokka mawɗo famminde jagotoɓe mawɓe toon ɓe enna waylitire wande banggal lampoji nde enna saabi de hollitidde ba walde meɗen nde en fuu ndenti ɗo wiyete nde imoi nde enna an ha tawede to ɗum o kabar iwrine mo yimɓe hewɓe pamanali docteur oji cewɗe kay nayyi woni ko keeɓi guenari ñanno keñe en de jan kolitama addi talki settago kañi e kalisi fo woni koɓe waɗa e juuɗe mabɓe saabi ɗe ɓe cuttama e ley docteur oji kewɗe wiide kamɓe ɓe tabima hono jiide bowaɗeɓe kani yirdude muɗum ɗe ene kala eɓe tabi ɗum en kasin ɗum hunde fof ko wonno jokkata e mabɓe ɗe ɗum eɓe joɓono hanniri kala sakiraɓe on kumpitama hande wiide hunde fof ko wonno jokka hunde fof ko wonno jokka hono banggal wala ko nana iwde malinkoɓe tollo yiɓe leyɗe goɗɗe ɓe banggal kaldal alje ngal ɗan ɗum woni jokka hewɓe mabɓe keɓari faamu hono mawɓe sukaɓeɓe ana han kotaɓe ɓe kane fof kanne famminede ko dewtere nde saawi tawi ko toɓɓe yogaɓe hakkille muɗum en ndenno tollo yiɓe toon ɓe en ndenno soɓe kumpitanoma no hanniri kala an han ko tawede baasi o ɓuyto seeɗa baale kumaniɗe kabaru hakkeji yimɓe kewɗe immigue jonno fa mballa tummutunkoɓe yalla kewta hakkeji muɗum en e ley hono torriɓe toon ɓe banggal wakkati nangguere sahal meɗen to leydi meɗen to ene nde sartimo woteji o immina ko ene ko ɗum weli parti ji politique kewɗi PDS wiide saabi de lanninal wol ko waɗali hen fa hande kaɓorɗe bonɗe kewɗe condi kañi e jaɓe kala ndenno tetama yimɓe e leppirwol mandegol en anda ka anniya jomum en saabi fa ɗum keeri hakkude meɗen lagguinde to ɗum woni ko waɗi horugol ana wonda fa faame ko ɗum woni woodi toon jaati jaati ko sakiraɓe muñe seeɗa saabi yewtere pula ko ana woodi